jahada nurkiyo jugida der kulki joogsatan ciriri xooda jamashadeediyo jamalka quruxda kulkan jaleecaan jeesowaya jahada nurkiyo jugida der kulki joogsatan ciriri xooda jamashadeediyo jamalka quruxda kulkan jaleecaan jeesowaya ifraax janaay jannadiifke jaliilisiya adoon ku jecelo johoradaydi jaalka kaa xushay jaalka kaa xushay ifraax janaay jannadiifke jaliilisiya adoon ku jecelo johoradaydi jaalka kaa xushay jaalka kaa xushay middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu xigamiday abidina ciro aniga ila chuk jawi nuriya chaayil bu habay jalilo allo abid wada chirna johor deeday jeexigamiday abidina ciro aniga ila chuk jawi nuriya chaayil bu habay jalilo allo abid wada chirna ifraax janaay jannadiifke jaliilisiya adoon ku jecelo johoradaydi jaalka kaa xushay jaalka kaa xushay ifraax janaay jannadiifke jaliilisiya adoon ku jecelo johoradaydi jaalka kaa xushay jaalka kaa xushay middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu middaan jantay waa janna kusu jaliil baarigu galaday janna kusu